Ngicela ukuthi sivule ivangeli ngokuka Matthew ku chapter 25. Ngesonto edlule sadadisha u chapter 24. Sabona lapha ukuthi inkosi sifundisane maqondana nokubuya kwayo. Abafundi bakhe babembuzile ukuthi kuyokwenzeka nini futhi kuyoba yini izimpawu zokubuya kwakhe. Wase wabanikeza impendulo ende esiqhubeka kuyona namhlanje ekuchapter 24 no-25. Mangikukhumbuza nje izinto esayibala siyibona kuchapter 24 ukuthi isikhathi esandulela ukubuya kukaJesu kuzoba isikhathi sokwanda kwenkohliso. Bazoba baningi bazofika bakhohlisa abantu, ngakho asiqaphele thina ukuthi singakhohliswa. Kuzoba isikhathi sama natural disasters njengokuzamazama komhlaba, ama famines, izomiso, indawo ngeyindawo, izimpi eziyoba khona. Kodwa uJesu uyasitshela ukuthi masisabona lezo singadadazeli, singethuki, ngoba kuyobe kungakafiki ukuphela kwezikhathi. Kuzoba isikhathi sokwanda kokuhlukunyezwa kwabazalwane. Ngakho asibe ready ukubekezela nokuqinisela ezinhluphekweni. Kuzoba isikhathi la khona ivangeli lizoshunyayelwa izizwe ngezizwe ukuze libe ubufakazi kubona bonke abantu before uJesu abuye. Ngakho asibeni involved ekusabalaliseni izwi likaNkulunkulu ezindaweni ngezindawo ukuze sikuphuthumise ukubuya kwakhe. Sabona futhi ukuthi masekusondele kakhulu ezinye zama-signs okugcina ukuthi kuzoba khona ukuhlupheka okungakaze kube khona selokhu kwaba khona umhlaba, futhi okungasayi ukuphinde kube khona emva kwalokho. Uma kufika leya ndoda ekuthiwa iletha incithakalo enyantisayo ebizwa ngomphiki Kristu kwezinye indawo, eyobe ibiza uNkulunkulu ingafuni ukukhonzwe enye into uNkulunkulu ngaphandle kwayo. Bayohlukunyezwa kakhulu abazalwane, babulawe, kuyoba khona isafari ngengakaze ibonakala. Bese uJesu masinyane ke emva kwalezo yikhathi kuyobe seliba mnyama ilanga, kube mnyama inkanyezi, kube mnyama inyanga, bese yehla ngamafu uJesu. Kuyoba isikhathi sokwahlulelwa. Ngakho asilungiselele. Izizwe zonke ziyombona usho njalo. Abaningi bayokhala ngenxa yokuthi bengekho ready for ukubuya kwakhe esefika ngokwahlulelwa. UJesu thina asilungiselele, sihlale si-ready. Kuyoba futhi isikhathi esiyobazuma abantu abangakholwa, ngoba uthi bayobe beqhubeka nje impilweni zabo njengalesi sikhathi sikaNowa, abantu babeganiselana, bedla, bephuza kwaze kwafika isikhathi sikaZamcolo. Nalesikhathi sokubuya kaJesu siyoba njalo, bayobe bengazelele abantu. Ngakho thina asihleze siphapheme, sihleze si-prepared. Wase wathi lapha ekugcineni kwa-chapter 24, kuzoba khona ukudileya okukhona. Ngakho uhayile engakabuyi, asibe busy sisebenza, senza lokhu asiyale ngakho ngesikhathi yena ehamba. Lezo zinto esiyibone ku-chapter 24. Namhlanje sobuka ku-chapter 25 wonke. Kunama-parables amathathu la uJesu asinikeza wona. Wonke afundisa into eyodwa, ukuthi abantu ababe ready for ukubuya kwenkosi. Wonke umuntu akayilungiselele for ukubuya kukaJesu. Leyo nto soyibona ku-chapter 25. Asifundene yokuqala ke iparable, isifaniso asinika sona kuverse 1 kuya ku-46 okuya ku-13 okwamanje. Emkhona umbuso wezulu uza kufaniswa neyintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma zayohlangabeza umyeni. Kepha ezihlanu kuzo zaziyiwula nezihlanu zihlakaniphile. Ngokuba eziyiwula zathatha izibani kodwa aziwaphathanga amafutha, kepha ezihlakaniphileyo zawaphatha amafutha ngezitsha neyibani zazo. Kuthe umyeni esalibele zonke iy'ntombi zozela zalala. Kwathi phakathi kwamabili kwamenyezwa kwathiwa nangu umyeni eza, phumani nimhlangabeze. Zavuka zonke lezo yintombi zalungisa iy'bani zazo. Kepha eziyiwula zathi kwey'hlakaniphileyo, sipheni amafutha kwawenu ngokuba iy'bani zethu ziyacima. Kepha ey'hlakaniphileyo zaphendula zathi qha, funa angaseneli amafutha thina nani, okungcono hambani niye kwabathengisayo niyithengela wenu. Yisahambile ukuyothenga, wafika umyeni lezo ezayilungele zangena naye edilini lomshado, kwase kuvala umnyango. Kamuva zafika nezinye iy'ntombi zathi, Nkosi, Nkosi, sivulele. Kepha umyeni waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini anginazi. Ngakho-ke hlalani nilindile ngokuba anilwazi usuku nehora. Khumbula ukuthi uJesu usaphendula lo mbuzo kade bembuze wona ekuqaleni. Babemkhombisa ithempeli bethi bayalincoma, wathi uJesu, ningachazeki nje ilento eniyibonayo ebuilding la, ngoba masinyane alikhitshe elizoshiywa lisaphezu kwelinye elingayi ukudilizelwa phansi, lizodilizwa leli thempeli. Base bethi bona inini leyo nto iyokwenzeka nini, ngoba babebona ukuthi ukhuluma ngesikhathi sokubuya kwakhe la ezokwahlulela khona iJerusalema nomhlaba wonke. Wayeseyabalandisa engaphenduli nje umbuzo kade bewubuza, kodwa banikeza izinto okuyizona abayidingayo. And into sonke siyidinga kakhulu masicabanga ngokubuya kaJesu ukuthi sizwe ukuthi simele ukwenzani thina ukuze siyilungiselele. Kaningi abantu makhulunywa ngokubuya kaJesu bafuna ukuzwa ama-details ezinto nokulandelana kwazo ngenhloso yokuphikisana nokuqhathanisa nokusatisfy nje i-curiosity ukuthi kahle kahle kuyokwenzakalani ngasekupheleni. Kodwa kuwona myalezo uNkulunkulu afuna siwuzwe, siwuzwisise ukuthi asibe ready uma ebuya. Ubanikeza-ke umzekeliso la ngomshado nangendlela imishado yayenziwa ngayo ngalezayikhathi, ukuze u-understande kalula-ke. Kwakuthi uma selifile usuku lomshado, umkhwenyana aye kamakoti. Kwakuba khona ama-rituals enziwayo khona, bese kuqediwe mese ethatha umakoti wakhe, kube ne-procession ke kuhanjwe kiwe kuboke umkhwenyana manje, noma lahlala khona umkhwenyana, bese idili lento ongayibiza njenge-reception yayenzwela khona kamkhwenyana. So lesithombe osibonayo la umshado wasebusuku, umkhwenyana uzofika kamakoti, kwenziwe lokho kwenziwayo, bese beyamphelezela sebehamba naye kuyi-procession, kuyiwe kubo umkhwenyana kuyongena edilini, kupheleliswe into zomshado, nomakoti ke bese shiywa khona lapho. Kusobala ukuthi umkhwenyana kukhulunywa ngoJesu, ukhomba uJesu umkhwenyana. Labo sisi abawu-10 basimbolayiza ibandla kulo sifaniso uJesu akhuluma ngaso. Akabali umakoti la, noma isikhathi esiningi kwiTestamente Elisha ibandla lifaniswa nomakoti, kodwa ngenxa yokuthi uJesu ufuna ukukhuluma nge-preparation nokuyilungisela kwebandla, ekufanisa nokuyilungiselela kwalamantombazane ama-bridesmaid. Mucabanga ama-bridesmaid, abantu abalekelela umakoti, kodwa umsebenzi wabo kuleya culture kwakuwukuphelezela umkhwenyana. Ufuna ukufanisa ukuba ready kwethu njengebandla nokuyilungisela kwabo. So ke bakhomba ibandla, akabali umakoti, ukuze kungabi khona i-confusion akukhulunywa ngayo. Le feast noma leli dili lomshado likhomba isikhathi sokubuya kwakhe uJesu, and lonidi luqobo lwalo ukungena embusweni wakhe. Uma bekhuluma ngokungena, laba abahlakaniphile bangena naye, nalaba ababengahlakaniphile bathe bebuya befuna ukungeniswa, kuchaza ukungena embusweni kaNkulunkulu, entokozweni kaNkulunkulu efaniswa nedili la kumnandi khona wonke umuntu efuna ukungena khona. Ipoint, imessage uJesu afuna ukuyiletha kuthina ngale parable ukuthi simele ukuhlala siready. Singacabanga ukuthi siyoba ready mhlawumbe mase kusondela isikhathi sokubuya kwakhe. Bakhona abantu abacabanga kanjalo.
vele akazukubuya kwamanje kodwa mase ngibone ukuthi sekusondele ngizoyilungisela nami ngibe ready. Abanye bacabanga kanjalo nje even nangokufa noma bazi ukuthi kungenzeka sife uJesu engakabuyi. Bathi angizukudatazela kwamanje ngoba vele ngisemncane noma ngiyabona ukuthi sisakhona isikhathi before ngife okwamanje ngisangatamasa nje ngenze lokho engikuthandayo ngi-enjoy lezona engi-enjoyayo. Then ke mase ngibona ukuthi sisondela isikhathi sokufa mhlawumbe ke ngiyoyilungiselela lapho. Umyalezo kaJesu kuverse 13 ukuthi ngakho ke hlalani nilindile ngokuba anilwazi usuku nehora. Asazi ukuthi uzobuya nini, asazi ukuthi lama events okugcina before ubuya kwakhe ayokwenzeka nini, ngakho asihleze sirethi sihleze simlindile. And noma engakhulumi ngokufa la ngaku-eda nalokho ukuthi ungacabangi ukuthi uzolungiselela ukuyobhekana noNkulunkulu ngoba usuguga usumdala ngoba nalo usuku lokufa kwakhe awulazi. Bayafa abantu bese bancane, bayafa abantu ebusheni babo, bafe primary, ema-high school nasema-varsity iy'ngane ziyafa. Ngakho ungatsheli ukuthi unesikhathi, hlala uredi. Iyona message uJesu asinikeza yona la kule parable. Ukuba ready kusobala uma ucabanga ngale ndaba yamafutha ukuthi ukuba ready kukhuluma ngokuba nazo zonke izinto ezidingakalayo, ukuba prepared ukuba ready. Lamantombazane ukuze umkhwenyana efika ayedinga ukuba namafutha, lento ekhulunywa ngayo la babephatha izibani, izibani mawuthi ukubukela amamuva amadala kwakuba induku bese begoqa indwangu eyindala lapha egcineni kwayo babeyigcobhoza emafutheni mese bayayilayitha ukuze ukwazi ukuthi uma uphuma eminyango ikhanye lento noma kuphephetha umoya ayicishi. Kodwa uyayikhanya maybe 15 minutes emva kwalokho iyacisha ifuna uyidiphe again emafutheni bese uyalayitha futhi. So kwakufanele ukuthi ma uzokwazi ukwenza lo msebenzi wokushaya i-procession nomkhwenyana ukhanyisa indlela for yena ube namafutha owaphethe, kwakuchaza nje ukuba prepared ukuba ready. UJesu uthi nathi simele ukuba ready for ukubuya kwakhe, ukuba sibe nazo izinto esizoyidinga for ukubuya kukaJesu. And uma ucabanga ukuthi yini lezo zinto, uma uJesu ebuya uzofuna akufice ukholwa, akufice uphendukile ezonweni zakho, akufice unokukholwa kuyena, lokhu kukholwa kwangempela okwenza umuntu amthobele uNkulunkulu. Ufuna ukukufica u-obedient, ufuna ukukufica usekukholweni, akufice umphilela. Ilezo zinto adinga ukuthi ube nazo uma ufika uJesu. Uma kukhulunywa ngamafutha neyibani, ileyo preparation uma usuyiletha kwelikamoya la uJesu afuna sizwe khona okwangempela. Kadaka ukuthi ungabi foolish njengalama ntombazana u-5 wona aye ngawaphathanga amafutha. Iba njengalaba abahlakaniphile, ufuna sizwe lokho. Laba abafoolish bahlala kwaze kwalethi bayitshela ukuthi bayowalungisa mhlawumbe ngesikhathi esezofika amafutha umkhwenyana, kodwa ngenxa ukuthi babengalazi ihora nosuku they couldn't do that. Nathi asihlale siredi ngoba sazi ukuthi kuyoba yinini la khona inkosi izobuya. Ngakho asiyiprepare kusemanje sibe nazo zonke izinto esiyidingayo. Enye into engifuna uyinotise la kuverse 8 no-9, mase bebona ukuthi basenkingeni uthi kuverse 8, kepha eziyiwula zathi kweyihlakaniphile, siphene amafutha kwawenu ngokuba iy'bani zethu ziyacima. Zanqaba lezi ey'hlakaniphile zathi azosuka ngasineli sonke. Ngicathi ukhona umyalezo esimele ukuwuthatha kuleyo nto. Ungacabangi ukuthi ungasizakala phambi kukaNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwabanye abantu, even abantu abaclose nawe. Bakhona abantu abacabanga kanjalo, umama mina uyakholwa wasikhulisela enkonzweni, unkosikazi wami mina uzenza zonke into zenkonzo uthembekile futhi uyasikhulekela, iy'ngane zami mina ziyamthanda uKristu. Umuntu ayiduduze as if kukhona ama-credits owatholayo noNkulunkulu ngenxa yokusondelana nabantu abakholwayo. Awekho. Le parable ngicathi iyasiza ukukhumbula lokho ukuthi kuzomele wena ube ready. kuzomele wena ube nawakhe amafutha nesakhe isibane for ukufika komkhwenyana. Kuzomele wena uphenduke ezonweni, wena ukholwe uJesu umthande, wena umlalela uJesu wena yourself. Akusizi ukuthi ekhaya kunjalo, akusizi ukuthi usebandleni elinjalo, lokho akusho lutho. Wena kweyakhe inhliziyo, kweyakhe ingqondo, kowakhe umoya kufanele aphile uNkulunkulu. Wena kuzomela uligcine izwi likaNkulunkulu, wena kumele ube ready. Akusizi ukuyi-associate nabantu abanjalo, akwenzi mahluko. Yakhumbula kuchapter 24 ethi uJesu babe bebabili besebenza ensimini, bebabili begaya etsheni, athathe omunye ashiye omunye. Niyobe nibabili nishadile, khamba omunye kusale omunye. Niyobe nizalwa ndawonye, uyobuzalwa uyena noma umzala. Siyobe sihlala sonke ebandleni kanje, bahamba abanye basala abanye. UJesu ukhuluma nabafundi bakhe, and ngalesikhathi usakhona noJudas la, ufuna ukuthi abantu abayibiza ngamaKristu bazi ukuthi lelo langa ilanga lokukhetha iphela emasini, ilanga lokwahlukaniswa kwabantu. Khona bayosala, khona bayohamba, khona bayongena, khona bayovalelwa, khona bahlakaniphile, khona bangahlakaniphile, khona besebandleni bonke. Ninamba ngcwele. Ngalesikhathi zayingasekho ixuku, wayeseseceleni entabeni yemnqumo, ukhuluma nabo boba u-12 abafundi bakhe, uqwashisa bona and uqwashisa ibandla, uqwashisa abantu abathatha igama lokuthi bamaKristu, baba mamembe ebandla noma beze emabandleni. Uqwashisa thina bangcwele njengoba sihleli kanje. Singacabangi ukuthi uma ikhuluma ngabayiwula, ukhuluma ngabasemabha nabase ezonweni ezithiza abangahlangene nebandla, ukhuluma nabantu abayibiza ngamaKristu. Ufuna ukuqwashisa thina, asibe abahlakaniphile, singabi iwula ngenxa yokuthi bayovalelwa ngaphandle. Verse 11, kamumva zafika nezinye iy'ntombi zathi, Inkosi, Inkosi, zivulele. Kepha umyeni waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, anginazi. Kukhona okuyoshiwo njalo kubona, kade nabo beyiy'ntombi kanye nathi sonke, kade babazalwane, mhlawumbe babhabhadiswa nokubhabhadiswa kanye nathi sonke, mhlawumbe bamamemba, mhlawumbe baseva ngisho ukuseva ebandleni. Kodwa uma bengaligcini izwi likaNkulunkulu, ukukholwa kwabo kungaphili, iNkosi yobaphika ithi ayibazi. Ngakho asihleze siredi. Amen. Amen. Sihleze siredi. Asibukeni ke eyesibili, verse 14 kuya kuverse 30. Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu okwathi esaza kuhambela kwelinye izwe, wabiza iy'nceku zakhe, wayinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalenta ayisihlanu, enye amabili, enye labalilodwa vo. Ileyo naleyo ngokwamandlayo wayesehamba ke. Esehambile, inceku yayinikezwa amathalenta ayisihlanu, ayipholisanga maseko, yasebenza ngawo, yazuza amanye ayisihlanu. Kanjalo neyayithole amabili, yazuza amanye amabili. Kepha leyo eyayithole elilodwa, yahamba yaya emhlabathini, yayifihla lapho imali yenkosi yayo. Emveni kwesikhathi eside, yabuya inkosi yalezo yinceku yalandisana nazo. Kweza eyayinikwe amathalenta ayisihlanu, yaletha amanye ayisihlanu, yathi, Inkosi, wanginika amathalenta ayisihlanu, bheka nje ngizuze amanye ayisihlanu. Inkosi yayo yathi kuyo, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile entweni eziyingcosana, ngiza kukubeka wengamele okuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kweza ke eyayinikwe amathalenta amabili, yathi, Inkosi, wanginika amathalenta amabili, bheka nje ngizuze amanye amabili. Inkosi yayo yathi kuyo, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile entweni eziyingcosana, ngiza kukubeka wengamele okuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kwase kuza eyayithole ithalente elilodwa, yathi, Inkosi, bengazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhulu, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, uqoqe lapho ungasakazanga khona. Ngesaba ngase ngihamba ngalithukuse emhlabathini ithalenta lakho, bheka nakhu okungokwakho. Kepha inkosi yayo yaphendula yathi kuyo, nceku embi nevilaphayo. Kanti bewazi ukuthi ngivuna lapho kungahlonyelanga khona, ngiqoqe lapho ngingafafazanga khona na. Ngalokho ke bekufanele ukuba imali yami uyifake ebhange. Ngabe lapho ngifika ngikutholile okungokwami nenzalo. Ngakho ke mephuceni lelo talenta nilinike onamathalenta alishumi. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kube kuningi. Kodwa ongenalutho uyakwephucwa ngisho nalokho okuncane anakho. Leyo nceku engenamsebenzi walutho yiphonsene ebumnyameni obungaphandle. Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Again, ngicabanga ukuthi ayikho nzima nale parable ukuthi understand ukuthi inkosi ikhuluma ngani. Le ndoda eyayineyigqila isebenzi irepresenta uJesu. Mathiwa yahamba yayizweni elikude kurepresenta ukuhamba kukaJesu njengoba ezofa emva kwalokhu avuke emva kwezinsuku eziwu-40 yakhuphukela ezulwini. Kurepresenta ukuhamba kukaJesu ezulwini before abuye esezokwahlulela umhlaba. Iy'nceku lezi y'nceku ey'ntathu akhuluma ngazo zirepresenta ibandla. And specifically abafundi bakhe ngoba nalawo sakhuluma nabafundi bakhe soke uyala bona bamele bayibone kulezi y'nceku ey'ntathu, nawe kumele uyibheke ukuthi kungenzeka ukuthi uyiyona yiphi. Amathalenta kukhulunywa ngemali la, ningadideki leli gama lathathwa lasetshenziselwa ukukhuluma ngeyiphiwo zokwendalo wonke umuntu anazo kuthiwa yithalente. Babe-interpreter yona le nto bethi inkosi ishiye nama-abilities esinawo esimele ukuwasebenzisa. Akusho njalo exactly, kodwa la mathalente akhuluma ngawo ukhuluma ngemali. Kwakuba sometimes ama-coins esiliva noma kuba ama-coins egolide. And ayethi uma esethathiwe emafakwe esikalini uma eyisikali esithize bese kuthiwa-ke ithalenta leli lesiliva noma ithalenta leli legolide, kwachaza i-unit yemali, isindo semali. And kwakungesiye imali encane, ithalente lilodwa leli lesiliva lalikwazi ukukhokhela iy'sebenzi ley'sebenzi wawuyiqasha ezongena ensimini eziwu-20 for unyaka wonke. So ngengabala mangathiwa nje umuntu ovela umqashi athi akazosebenza engadini yakho mhlawumbe umnike u-150 ngosuku, kusho ukuthi abawu-20 for the whole year is around 1 million ithalente lilodwa. So lo makuthiwa unikezwe amathalente awu-5 mhlawumbe kukhulunywa around u-5 million, lo munye u-2 million, lo munye. So imali eningi, imali e-serious le abanikeza yona lo master enikeza iy'nceku zakhe. Okumele kube nomqondo wesindo sezinto uNkulunkulu afuna zenze njengoba esahambile. UJesu ushiye nama-responsibilities, ushiye nezwi lakhe afuna siligcine. And akusiyo into yokudlala, akusiyo into encane, akusiyo u-5 cent. Khulunywa ngamamiliyoni, yinto ebalulekile enesindo okumele uyiphathe njengey'khali zamantungwa, amazwi kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi amathalente asingawa-understand as representing iy'phiwo zokomoya nje kuphela, ngoba nale nceku eyayingakholwa ezolahlwa esihogweni yayitholile ithalente. I think ithalente lalichaza amazwi uJesu awashiya nabo abafundi bakhe, izinto afuna bazenze, imiyalo abashiya nayo afuna bayigcine. And ileyo nto nathi esimele ukuyibamba sigijime nayo. It includes ukusebenzisa iy'phiwo zakho lezi uNkulunkulu akunikeza zona, kodwa khona abangenazo ngoba abakaphenduki to start with, kodwa izwi likaNkulunkulu banalo ukuba baligcine. Ukubuya kwale ndoda isizoshaya iy'balo kurepresenta ukubuya kukaJesu. Uma isebuya kuyoba kuyisikhathi soku-akhawunta kuyena, ngesikhathi engekho usale wenzani, izwi lakhe uthe ma ulizwa wenzani ngalo, imiyalo yakhe uyenze njani, isikhathi soku-akhawunta. Lokho bukwazi akwambulele khona noma ingabe kukhula amathalenta awu-5 noma kuphakathi nendawo amathalenta awu-2 noma kuncane ithalente elilodwa, wenzeni ngakho. lokho okuzwile kwezwi likaNkulunkulu lokho obukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakufuna kuwena wenzeni ngakho uthembekile yini khona labo abenze kahle bayovuzwa njengalezi inceku ebeyinikezwe 5 na 2 zibuya ziyawadablisha amathalenta azo ngokusebenza kwazo awu 5 aseu 10 awu 2 aseu 4 okuveza ukuthela ithelo balithatha izwi likaNkuluNkulu labafundi baliphila baveza lezi ithelo uNkuluNkulu afuna ivele kubona bonke abantu abasindisiwe abazange balithatha izwi likaNkuluNkulu bayolifihla balishaya indiva bangalinaki kodwa baneyithelo uma uJesu efika uyabavuza uthi nceku ezinhle nithembekile kokuncane niyakunikeza ukuba nibe phezu kokukhulu ngenani ekuthokozeni kwenkosi yenu okuchaza ukwamukelwa uNkulunkulu embusweni wakhe. Mayibuya uJesu laba kade bethembekile abaligcinile izwi lakhe bayokwamukelwa bese benikezwe imvuzo. Langa lokubuya kwakhe ilanga le accountability nokunikezwa imvuzo. Bese lo oyedwa owayenethalenta elilodwa walithatha wayolifihla wangenza lutho ngalo bese mayibuya inkosi kuverse 25. Uma uqala ku 24 into yokuqala inotisayo ngaye ukuthi vele akayethembi lenkosi le akayethembi aka akayithe akayiboni njengomuntu right uthi kuverse 24 inkosi bengazi ukuthi wena umuntu olikhulu onenhliziyo umuntu onenhliziyo elikhulu uvuna la ungahlwangelanga khona and uqoqa la ungazange usaphaza khona uya demanda wena ufuna too much from mina. So mina lento ngivele ngayithatha ngawefihla imali yakho mi nakho kungokwakho. Bakhona abantu abanjalo, bakhona nasemabandleni ngakho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe. Khona uJudas noma bawu 11 bangakholwa kwangempela kodwa ukhona uJudas. Noma nathi la singakholwa okwangempela simthande kwangempela uKristu. Siveze izithelo zobungcwele kwangempela kodwa bakhona uJudas laphakathi kwethu. Sometimes asikwazi ukubabona njengale parable yembewu enhle yayiveza ukukolonwa ngempela kwafika isitha satshala ukhula akubonakali kalula makusakhula konke bese uJesu kudedeleni ukukhule konke kodwa ngelanga lokugcina kuyothatha ukolweni ufakwe enqolobaneni thatha ukhula lufakwe emlilweni nalapha phakathi kwethu zikhona izinceke ezimbi ezingaligcini izwi likaNkuluNkulu. Ungadidekike la, ngiyafuna ukuyiphinda le. Ungaboni ithalente uthi ama abilities okwenza into. Bese uthi wena mina ngiyakwenza nokuthi ebandleni. Ngumuntu okhuthele mina ngisiye umuntu ovilaphawu njengale. Leso sifaniso sikhomba ukugcina izwi likaNkuluNkulu. Ithalenta ungathi isiphiwo ofanele usisebenzise. Thani izwi likaNkuluNkulu okumele uligcine ulenze. Bakhona ke phakathi kwethu abangalenzi izwi likaNkuluNkulu noma bethi inkosi inkosi kuyena kodwa abayenzi intando yakhe. Ngelanga lokugcina yena uyabaza banjalo. Uyothi kubona mphuceni lokhu akade enakho. Phelilele lithuba nezwi akade linikezwe engafuna ukuligcina. Mthatheni nimphonse ngaphandle. Mthatheni nimphonse ngaphandle bese kuverse 30 lapho kuya kuba khona ukukhala nogedla kwamazinyo isihogo leso. Abanjalo bayolahlwa esihogweni noma kade bekhona ebandleni kodwa ngoba abazange baligcine izwi likaJesu ngesikhathi uJesu esahambile. Babona ukuthi inkosi ihambile kude futhi lo Jesu uyadimanda akafuni kube mnandi empilweni yami. Ufuna ngingazenzi izinto njengabanye abantu unenhliziyo elikhuni embangamethembi uJesu bese mayebuya bayophanishwa abenze njalo. Amen. Again kusobala ngithi bangcwele ukuthi siyalwa ngani thina sibeni ilezi ayinceke ezimbili izwi likaNkuluNkulu sinalo silinikeziwe asilibambeni siligone eduze nezinhliziyo zethu siliphileni silenze asifundeni ukulwa neyinkanuko zenyama yethu silwe ne nomuntu wethu omdala simkhumule sigqoka umuntu omusha wezwi likaNkulunkulu asingabini abazenzisi sihlale bandleni kodwa singaphenduke ezonweni zethu asibe nabantu abakholwa kwangempela abazoligcina izwi umnikazi wethu asiyale ngalo njengoba esanyamalele esezulwini before abuye ezosahlulela or before wena uhambe uye kuyena ngokufa asibe nabantu abathembekile khona ezosincoma njengaleziya yinceku amen asibukeni ke le parable yokugcina ku verse 31 kuya ku 46 Ngiyakuthi lapho indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo neyingilosi zonke eyingcwele zikanye nayo iyakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo zonke izizwe ziyakubuthelwa phambi kwayo ihlukanise abanye kwabanye njengomelusi ehlukanisa izimvu neyimbuzi iyakumisa izimvu ngakwesokunene sayo kodwa imbuzi imise ngakwesokhohlo sayo inkosi yakuthi kwabangakwesokunene zanini nina enibusisiwe ngubaba nidle ifa lombuso eniyulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba ngokuba ngangilambile nangiphi ukudla ngangomile nangiphuzisa nangiyumfokazi nangingenisa ngihambaze nangimbathisa ngangigula nangihambela ngangisejele nangivakashela khona abalungileyo bayakuphendula bathi inkosi sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma umile sakuphuzisa na sakubona nini umfokazi sakungenisa endlini zethu noma uhambaze sakwembathisa na sakubona nini ugula noma usejele sakuvakashela na inkosi yakuphendula ithi kubo ngiqinisile ngithi kini njengokuba nakwenza lokho kulaba bafowethu abancane nakwenza kimi uqobo kepha inkosi yakuthi kwabanga kwesokhohlo dedani kimi nina baqalikesiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe usathane neyingilosi zakhe ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla ngangomila ningiphuzisanga ngangiyumfokazi aningingenisanga endlini zenu ngihambaze aningibathisanga ngigula ngisetilongweni aningivakashelanga bayakuphendula nabo bathi inkosi sakubona nini ulambile noma umile noma uwumfokazi noma uhambaze noma ugula noma usejele sangakusiza na inkosi yakuphendula ithi ngiqinisile ngithi kini lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga kimi uqobo labo ke bayakuhamba baye ekujezisweni okuphakade kodwa abalungileyo bayakuya ekuphileni okuphakade amen isikhathi sokubuya kwakho uyasigagula-ke manje sisafihliwe kuvesi 31 kuyakuthi lapho indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo neyingilosi zonke ingcwele ileya nto kade esho chapter 24 kuyosithezwa ilanga nenyanga iy'nkanyezi kube mnyama emhlabeni noma ngabe kuyobe kusemini noma ngabe kuyobe kusebusuku uma ifika bese kuvele vela ngokukhanya eza ngamafu ekakwe yingilosi uthi-ke uyohlala esihlalweni sakhe senkazimulo bese zonke izizwe ibuthela phambi kwakhe uJesu ahlukanise nayikela iparable eqala khona ahlukanise abanye ngaka-right abanye ngaka-left njengomalusi ahlukanise izimvu babenze njalo lapha ka-Israel basenze njalo namanje uthola ukuthi uma yiklabile zidla izimvu neyimbuzi zidla ndawonye uma besayiqhuba nje zihamba zonke ndawonye kodwa mase kufanele iphumule zibe semadlelweni zidle kumele bayihlukanise ngoba kwenzeke kahle uma ihlangane iy'mbuzi iy'mbuzi ziyahlupha zinomsindo ne-energy eningi izimvu ziyaphazamiseka uma yihlanganisiwe ingakwazi ukuphumula ingakwazi ukuhlala emadlelweni zidle kahle so bayayihlukanisa nojesu uthi uyokwenze njalo ngelanga lokugcina abantu uyobahlukanisa kabili kuzona zonke izizwe kuyoba khona abangaka-right abayizimvu kube khona abangaka-left abayimbuzi uthi-ke kulaba abangaka-right uthi babusisiwe uthi wozani nenibusisiwe ubaba ba bantu uNkulunkulu abamkelayo laba ba bantu uNkulunkulu abathandayo ababekela izinto ezinhle ingakho bezongena embusweni uthi ngenani embusweni enani vele niyulungiselwe kusukela ekuqaleni abantu abasindisiwe ngempela laba amadodana namadodakazi ombuso kaNkulunkulu bayangeniswa ezulwini bese uJesu egagula ukuthi baziwa kanjani abanjalo ngoba ngithi ukhuluma nabafundi bakho ufuna bazi ke manje ukuthi labo ubaba ababusisile abalungiselwe umbuso abayokwamkelwa emazulwini babonakala kanjani uma ufuna ukuba njalo kumele ube umuntu onjani ukhuluma ke ngemsebenze emihle abayenza uthi bamondla elambile bamphuziso mile bamngenisa emakhaya abo engenayo indawo yokuhlala nokulala bamgqokisa engenayo into izinto ezikahle zokugqoka bamvakashele egula nomesejele beyomgququzela ngama emazwe boshola into engekho mabembuza ukuthi babemtholaphi bese thi man lokho nakwenza kulaba abancinyane ukhomba bona ngamanye amazwi ukuthandana kwenu nokunakelana kwenu andanje futhi ukuthanda laba ngathi bakhulu phakathi kwenu laba abancinyane phakathi kwenu umuntu osindisiwe kwangempela umuntu obusisiwe uNkulunkulu olungiselwe umbuso kaNkulunkulu oyokwamkelwa uJesu uma ebuya ubonakala ngothando analo kubantwana bakaNkulunkulu enye yobufakazi lebo ukuthi umuntu usindisiwe okwangempela unokholwa ukholwa kwakhe kunezenzo kumenza abe nothando ebandleni kumenza abe nendaba nabanye abazalwane kumenza angacefezeleki abazalwane aprefere abantu abangakholwa kumenza ayithande lento yokukholwa ne society yabantu abakholwayo nokuyibandakanya nabo angabe umuntu othanda into zasezweni nabantu basezweni nendlela zokuphila zasezweni alenqene ibandla likaNkuluNkulu bakhona abantu abanjalo bathi bayamthanda uNkuluNkulu ibandla bangalifuni bayamthanda uNkuluNkulu bayathandaza emakhaya abo bona bayamethemba uJesu bayakholwa uyena kodwa bahlangana nebandla njengoba sikhuluma nje basemamall bayashopa bashama washing nanani ayikho into ebahlanganisa nebandla bayiphilela bona nezabidingo banake imali njengabantu abangakholwa banake izimfuno zasezweni njengabantu abangakholwa ayikho into ukubona ethi basindisiwe except ukuthi basho njalo ngemlomo yabo akusibona labo Jesu akhuluma ngabo la athi babusisiwe labo yilabo abalandelayo abangazukubusiswa ubaba abangazukungena embusweni wendodana yakhe uthi mayikhuluma ngabo imbuzi lezi ngaka left verse 41 uyalo kuba ziye ekulahlweni mabuwa nje lapha ekugcineni siqale ku verse 46 bese siyaphezulu labo ke bayakuhamba baye ekujezisweni okuphakade bayojeziswa inguna phakade laba banjalo ubabiza mawusuye lapha ngaphezulu from verse 41 abaqalekisiwe ubaba okuchaza ukuthi abantu ababi laba bangcolile futhi babekelwe ububi bebephila ngendlela evil futhi bazothola evil from uNkulunkulu igenge yesihogo le baqalekisiwe ma etshela abafundi bakhe ukuthi babonakala kanjani abazenzi lezinto ezenziwa izimvu izimbuzi azimthanda uJesu hayi ukuthi azilibizi igama lakhe angive ngifisa nizwe leyo nto bazalwane angive ngifisa ukuthi ni understand indaba yokuthi ukuba sebandleni akusho lutho kangako maqondana nensindiso yakho ukuza every Sunday uzubhabhadiswe uthathe membership ungakwethembi Ungathi mawucabanga ngezulu nesihogo ubese unucabanga ngokuthi uhlala ukhona nje enkonzweni uza nakulezi zaphakathi nesonto nakwi youth nananani wenza zonke izinto ezenziwayo ungacabangi kanjalo. Ukholwa kumele kuphile kuwena. Kukwenze umesaba uNkulunkulu ulalele izwi lakhe. Ulenze uliphile wena
izwi likaNkulunkulu.
Ukholo kwangempela lokho kwenza ube yimvu ungabi imbuzi. Ukholwa okwenza wena ukhathazeke ngokuthi uNkulunkulu utheni ngalendlela engiphila ngayo bese uyashintsha wenze lokho uNkulunkulu akushilo. Mawulingeka ulwe nezilinge enhlizweni yakho. Ukholwa okumenza umthando uJesu impilo ishintshe ufune ukuyenza intando yakhe. Mawungayenza intando yakhe akusho lutho kuza kwakho la every Sunday. Kungcono ungezi ngoba mawuzoqhubeka uze kodwa ungamlalela uNkulunkulu uzandisela icala ngokwenze njalo. Ufana nengane ehlalayo imbheko emehlweni umzali izizo zonke izinto ezishoyo ithi suka inqapha ihamba yokwenza into eyithandayo. Ingcono nalengekho engaziwanga iyalo zikhishwa. Kodwa wena ohlala la every Sunday uzwe izwi likaNkulunkulu limenyezelwe kodwa ulishaya indivu uphume uhambe ngeyinkanuko zakho maye kuwe. Ngiyafisa bazalwane ukuthi singangeni kwi-trap abantu abaningi abahlezi emabandleni abangene kuyona. Amabandla agcwele iy'ndawo ngey'ndawo agcwele abantu abangazukuya ezulwini. Le lamaparable afana nalawa abhalelwe for that reason bazalwane ukuze sizokwazi ukuthi liyeza ilanga la khona uNkulunkulu eyokwahlulela and kwahlulela kuyoqala endlini yakhe. Bakhona basobala abaziwayo ukuthi babheke esihogweni kodwa khona abaningi abacashe ebandleni kodwa iNkosi eyobagagula ibaveze ngalelo langa. So get the point yalento Jesu ayishoyo la ukuthi thina asibe izimvu asibe abakholwa kwangempela sibe abafundi bangempela asingenzeli nje abazalwane singayiqoqi ngoba kuyisonto noma kukhona abazalwane. Wena phila ubungcwele kweyakho impilo ungabonwa umuntu kweyakho ingqondo efihlakele neyakho inhliziyo la wena ozazi wena khona kuphela. Abafundisi abangeke babone khona, ngisho abantu ophila nabo ekhaya abangeke babone khona. Kholwa wena, phenduka wena, kwezakhe izono wena, umphilele uNkulunkulu wena. Ngoba yena akakhohliseki. Akusizi ukudakhelana nabazalwane. Akusizi nakancane. Philele uNkulunkulu wena kweyakho inhliziyo ube yimvu okwangempela. Ukuze eyokwamukela akubusise ubaba ungene embusweni wakhe. Amen. Ngakho masikhuluma ngokubuya kukaJesu, uJesu ufuna siqwashe sibe ready singabi njengalezi zintombi eziyiwula. Kodwa sibe prepared siphathe yonke into esiyidingayo for ilanga yobuya ngalo. Kukhona ukukholwa kuwena. Usuphendukile ezonweni zakho. Lezo sazenza uyaphenduka kuzona mihla namalanga. Uyaligcina inizwi likaNkulunkulu empilweni yakho, uyaliphila noma khona izinto zaziyo ukuthi uNkulunkulu akayifuni kodwa uyaqhubeka kuzona. Ingabe uyintombi ehlakaniphile noma eyisula na? Uthembekile yini ukunikezela uNkulunkulu izwi lakhe? Njengomaster nikeza ingceke imali amathalente, ingabe wenza okufanele ukwenze yini ngezwi likaNkulunkulu? Uyaligcina izwi likaNkulunkulu, uyaliphila yini izwi likaNkulunkulu? Ingabe uyimbuzi noma uyimvu? Zikhona niyithela empilweni yakho eyibonakala nje ngokuqala ngokuthanda ibandla likaNkulunkulu kodwa hayi ngokuthi uphithizele laphakathi kwethu kanti uyazi ngasese ukuthi unjani. Kodwa ukukholwa okuphilayo okulungisa inhliziyo ngaphakathi kulungisa izenzo ngaphandle zibonakala iyithelo phakathi kwebandla likaNkulunkulu. Amen. Ngakho iNkosi iyabuya bathandwa, thina sonke asiyilungiselele sibe neredi. Asithandaze.